kuchana na Uden. Akanisho hakuna maemsi wakali, so nikampeleka decimal. Hakapatana na Punit, alafu Msioka kanipea track. Tende kazi, Rasha mimkali. Nyanza gamziki tuna na kitari. Akajikanisha basi tuna dakitari. Tunajua Rasha na kuwaga dakitari. But mtaani, mini ordinary. Sivo getikari, boss mimnari. Ndo mana tudem tunashindaga keleri. Wanataka mpango kando ati ni wadari. Boss, hey, nisha mare. Niko mdogo mdogo tu kwenye gare. Ha, si usare. Kisonga mbele wako pale pale, pale pale, pale pale. Si tuko kwenye club tuna pale pale. Pale lezo yani pale pale. Unarusha mizuka na pale pale.
Medare mkare, jistari generale, kare, generali tangu kale, kare, kikundi serikale, yani sirikali tangu kale, kare, haijarishi kare gani, kare, kazi zote kare kare, kare, na katika ile hali, kare, kashenkari inahari, kare, kari forward, kari Francis, hari, safari za mbari mbari, kare, biashara mbari mbari, kare, hatu choki na hii safari, kare, sauti za kinyumbani, kare, wekelea kwa taki kare, kare, ya dakitari na ni kare.
Maisha ni wangu. Madaja kibao, wote shware. Wana muka mbele yangu na nisare. Wana takareta noma na kucheza ngware. Kwangu kuja inje kuna umbwa kare. Nyumba ndani huko pata bibi kare. Mkare, mkare, mkare na si mkare. Kare, nimengara kari kari kani doka kare. Nimechapa toto ware ware bado kare. Kama umeshindo basire tature. Na uongeze ture, ndo mi nikure. Kucha ture rembe, ture tukorembe. Nyewe kwa manyu wanataka rembe. Wanakana katika kama wembe. Otu wabe, cheki bukanya kizambe.